trendybeats.com.
Chiveri wakatonda, we watuka, umutima gwange gwagonda. Nebwemba nakakulaba nze nkwesunga, simanyi bwenyinyonyola kinonze kyenfiringa. Kubense kwezo ezo zindeeta olutiko bw'okaaba, ate era onkaabira mu busomyo. Bagamba ekikuuma omukwano bitono, naye ku ggwe ngenda kukola ebinene n'ebitono. Nsaba mbeera ogw'omugaso eyo gy'oli, kuba ekituufu neenyumiriza mu ekyo ky'oli. Ekyo ky'oli kye kinfudde kino kye ndi, era bwe bakubuuza kwagala kusonga gye ndi. Mu Luganda bagamba mbunnoli mulungi, mu Lunyarwanda bavuga kulimiza. Yawula enjawulo ya chapati gwineri pizza, ng'olumu omutima ene wange bakufuliza.
More music on trendybeats.com.